up in this one.
Vance, this morning. Mbeleko, Bibe, Penis again. Oh yeah. Kicheko, oh yeah. Nifanye nisonge. Yeah. Kazi nitafanyaje, nitakulaje, nitavaje, sijui, niliamkaje, nitashindaje, nitalalaje,
I don't care.
Ila, nikipota chance moja tu.
Imeisha yo, imeisha yo, imeisha yo. Imeisha
yo, nafasi moja tu.
Imeisha yo, imeisha yo.
Only live once, YOLO, YOLO. I'm not afraid to go ups and low. As long as I don't fold, I'm looking to me like the morning, the moon, meaning. When you watch, when you watch, name me choose, cool, mimi. All the place to the most high. I don't lose fight, and kill when I'll be by my side. 10 toes on the ground, been grinding all day. Nike isha, yo, don't quit, no way. Juwani na machozi, anamwagike. Mvua ikinipige, njaina katika. Ila uwa na mungu kila dakika.
So good,
so good,
so fine.
Acha ni grind nigga. Frankie knows nothing, ask my shoes banner. I do wanna make it big in Sasawana. I'm bow bado wako na mimi sio tu jana. Hadi leo tukiangoja matokeo.
Imeisha yo,
oh.
Imeisha yo,
yeah, yeah.
Imeisha yo, imeisha yo.